nyiso mukano kudingisanga chebayito kuimba sosikererezo kwenda bana bali bango babasajja batu nabalekera sati ngazene makude abakolagana ngana abalabe bange saba nenyabo ye aliendowoza yabwe bajukire minagiro gyebesuliranga nenzijukira n'ebibindi byebanfuyiranga bwe bagamba nti tebantyamba nange bintya nkomyewo bazanya n'engoma thayasa wanamazima kuba mugakawa kando okugasanguza keekasanyo kange kayimba kamwa ababaka ba palamenti ndibetondera ndibeera mbetaze mukimanyi bulungi nti ffe twabalonda okugenda mututuusiza ebizibu byaffe n'abamu mugawalahi mwali mponga byoya ne tubeera nga twakikola kubayamba abandi twabalonda lwa njogera zammwe ebyemwatusuubiza bwe muli bamutuuse neewuunya abamu okuva lwe twabalonda mwatufuula biyenje n'omwatufiisa ffe tubalinze mukomewo mubiyenje byammwe musukkanga ku bbiri ne mwesiba ssatu olwo obukongovule bube bwetefutefu enkalukolo ensirikyo okubunonya ensige n'ejjanziro biriteesa bibuke n'olisanga n'obote nga kumyewo afugesi nga bw'atayinza kudda nammwe temuddanga abantu banyiivu mu abadisappointinga kibajera ku lwaza era zirese endagala bwe ndibeera nga nzaye mulikomba palamenti yaffe okwefuula batuuse bugge mboge musule tetubasindikangako mu palamenti tiba mutuuka mutuyamba mwekkiriranyenga ekyakusindisa otulo mu palamenti bwetoolikomawo nga kyotugamba kyeki naawe ataali nakyewateesa kyonna ebyekisanja ekirala mmatotawana n'abazinira ku ntoli z'omuntu omu mmwe muyitiranga eyo nga balongoose ne bwe bategeerera mu palamenti gwonenyanga mutwe gwo gwe gwakusuula nga byewateesa ne banno weefuulafuula emisito gy'embuzi gwe gyegiriddamu okulonda kitalo palamenti yaffe abantu banyiivu mu abadisappointinga muwe mukidde ebunyola ababaka baffe mwafaananye ng'ebuganda abatalidda abalala mulinga abagezaako okutugamba tinno bukyayi bw'embuga bwe bwabalonda mwesibye ebisenso by'enkweri mutyabula muli ku misito gy'embuzi egiboogeza oludisha ng'osaba akalulu owajja bwa pekoti kikyogenda n'ekyabangi mu palamenti teri ava ku mulamwa n'asigala waggulu neve siyogedde kyekyabasuula abaatulugunyiziddwa ku lwaffe ne mutakyuka mwebale mwafaananye yezu eyafiirira ensi eyalemu okuwabula n'ogyowagira ensobi kiri mu lwatu nti watunda bakulonda ennyonyi ekigibuusa egende mu bwengula mpawo okuwannaanya kyekigiza wansi mutuliddemu olukw ebiyenje byammwe muli ku ntoli z'ababata abalonda enkola y'ekiryanguzi bubakeeredde kasitoka lyadda kyemmanyika ddadda akavuyo ke mwenyigiddemu bwe birikaawa nze ndigenda n'ensawo yange mutuliddemu olukw ebiyenje byammwe muli ku ntoli z'ababata abalonda enkola y'ekiryanguzi bubakeeredde kasitoka lyadda kyemmanyika ddadda akavuyo ke mwenyigiddemu bwe birikaawa nze ndigenda n'ensawo yange okuwangaala okungi kunyambye mu nsi waliwo ebintu byendaba ebitaalisanye bwe bibeera nga byebituufu mathayasi awo nze mbeera natandise obutategeera ow'oluzungu n'amanyi okuteesa bombi ani yalisanye okgenda mu palamenti tusindikanye abantu mu palamenti olw'okuba amaze siniya ey'omukaaga wo okugenda okuteeseza eggwanga tufudde so nga ne mu lukiiko lw'ekika teyalisanye mwe mulina abatamanyi siginica zaabwe ebisesa biri mu palamenti yaffe bwe bennyini nga balonda sipiika waabwe mulimu obululu obwazuulwa obufukiswaza njagala nnyo okeye endowooza yange palamenti efaana n'ekkooti zaffe olulimi omubaka lwatanananana mwabaateeseza ekyo kijja kutuyamba ewandiike n'ennimi azitakutanga omungereza gwayita intapulita olwo n'abataasoma bajje mu palamenti kasa tuzuula nti ebiteeso bye bizimba abaakola etteeka eryatasomye takiika bo balowooza ku luzungu watuluka oluzungu ndumanyi ng'olulimi lwonna okutegeera n'okuteesa biba mu ggwe muntu Isa Masia ne Kristu bombi tubajikira olw'ebyewuunyo gye basomawa Abachina abatamanyi luzungu wadde wano bulima kamufumbekedde bintu byabwe bo bennyini abatamanyi bikozi wadde be batukolera n'essimu eziyina intaneti n'abasomyaji bikola mu foni buku n'abadiguli bazitinkula Facebooku okubeera omuddugavu si kyefumanga genda mu bazungu ne banninda ku eyapooti mwebaze maama ne taata banteekateeka mpisa ennungi ssaako okwagala eggwanga lyange singa bandeka ne njasamala mu nsi osanga nandibadde bampumiza nadda badde mathias oba mister palamenti omuteesa akira abalya siringi zammwe ebyange bwe bityo ndeka mutenda ekika ky'obwongo nga tesaasoma nnyo ondabiranga ddala sebufu bwango sebunya bwa sotayi bene cyucyu mutuliddemu olukw ebiyenje byammwe muli kuntoliza abo abato abalonda enkola y'ekiryanguzi bubakeeredde kasitooka lyadda kyemmanyi kaddadda akavuyo ke mwenyigiddemu bwe biri kaawa sindigenda n'ensawo yange mutuliddemu olukw ebiyenje byammwe muli kuntoliza abo abato abalonda enkola y'ekiryanguzi bubakeeredde kasitooka lyadda kyemmanyi kaddadda akavuyo ke mwenyigiddemu bwe biri kaawa sindigenda n'ensawo yange.